Random.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea. Najua nanombea.
Sema anyway, wanotaka misi toke, hope they see the day. Njeza bongos meje tope, fanye ni chile. Nielele, running around the city mbawa kama mwewe. Swe na roje pesi, sharushwa makesi. Kanye gaki nyesi, oye mninga yani so. Sema, gonna draw, on the road. Oh my mama, I would never sell my soul.
They fuck with a Luga Buddha. For monies na muda. Cut from a different fabric. The manas di mix on a chuja. Ruba na ngangana ili neche story. Ndefu kahuba kudros na kuja mana. Bado niko mtani na yuba maniga. Miso pepper, skunjiki miso kamba. Songiki washa kwenda chocha kuni. Bado kijishka kijiti kwa ninini. Simzika fasha jua wusu mziki. So they fake, then they act. Afke kwel mi so she went to hell and back. Napa story tu ya maisha wano anaisi bet. Huku mtani ndoto nyingi tali zmefu bet. Sema tema niggas na msikate tema. Chiku na vuka.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea, sijapotea.
Najua nanombea. Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea, sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
And the truth is in their eyes. Planning my demise. I to disconnect a bunch of ties. I swear the lie. I'm the one katuli kwa watatu. Wakaondoka wawili gidi mtawa pili. Uliza hizi stories inasafiri pili. Mdogo mdogo watelewa bwana mdogo. Ivita so kidogo. Tanis natafutwa zero wapi ntobwe tobo. On my shoulder nyota kaza. And they do it now. Nani anakata wanangata anapuliza. Tusha wauna kwenye giza. Tuachi sala mana mpaka tupo hapa ni miujiza. Piga moja moja mbili cause I'm dope. If Floyd Tosa tokwa block and then never die broke. Had to cope. Moja wa watakia money two time for the dough. I've been tryna make it. They hating on a viro. Tatu swena demu ingine nne. Na ukojo iku ingine tano. Pese natafutwa kwa ilo jasho ya usani.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.